Ate baba kulembeze b'ekibuga Lugazi bavuddeyo ne bamemukira abakugu era abakungu mu kitongole ekibunyisa amasannyalaze ekyayo EDCL bebalumiriza nti bano bayine kobaane mu kubba ebyuma by'amasannyalaze. Bano bakulembeddwamu mmeeya wa divisioni ye Kawolo Emmanuel Kivumbi Ssejjinja basinzidde mu lukiiko olutegekeddwa b'ekitongole kino olwetabiddwamu abakulembeze b'ekibuga okuviira ddala ku bassentebe b'ebyalo wamu n'abatwala eby'ebyokwerinda. Olukiiko luno lutudde ku kitebe kya munisipaali n'ekigendererwa eky'okumalawo obubbi bw'ebyuma by'amasannyalaze era abakulu we bavudde ne balumiririza ddala abakulu abakola mu kitongole kino eky'amasannyalaze nti bo bennyini be bamanyi ebyuma omugaso gwabyo n'ensimbi ezibitundwa. Y'ensonga lwaki bo balumiriza nti abakulu bano be baali banga be babibba.
Okuva kwe twava mu mmeme abantu abamu abasitaafu abawummeme bakutuusa kati tetumanyi baani abakolifayinga okuva mu mmeme ogudde eno okusobola okuba nga bakyagenda maaso n'obuweereza n'abo abaagwa baasigaza ebikozesebwa by'amasannyalaze era bakyali mu community kuba balere bakasitoma bangi era be basinga otusumbuwa mu kitundu wange balina yunifoomu balina buli kimu ate tutudde nga tulinabo babakoofisi bajja n'olulimi olugambwe ekungu batwala transfoma naye nga transfoma bazimisana na motoka ne bagisumulula nga balina n'ebyambalo
konsente namba laini zona ziri illegal nga disconnectbundi bagakozesamu illegally.
Ate ye omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti ye Buikwe Major David Matovu asinzidde mu lukiiko luno n'ayongera okulabula abeenyigira mu muze guno ogubba amasannyalaze nti amateeka ga kubanoonya yonna gye beekukumye era bajja kukolebwako nga bwe galagira.
In the court way, that's why he said, "Tia Kusaga, Okwato Mundua Tangira Kuchichino, Mlawa Uganda Nambemo, Ofunda Kone Konyi, Konya Aliwala, Oba, now wake us, Mubaka Oran Sengan." What do you mean? I elected, Musi, Juba, Oksolo, Kunabu, Ongeremo, Mighty State. But Mabufu Tukiri, Nuwekura Momo, Nimobu Yonju, Nimufu Nenjambula, Nimufu Rasimbala, Nimufu Nechichi.
Emu, Ngawani Masa Suwa Kwa 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 Leta wemu okujite kawa kujite vame tu kawa yetuwa na milio ni gani sasa yonu kwa mwade mituwa na kumi alifono
yetuwa. Ate ya vunanjizwa mkubikuwe kuito mchitongole chine chivu nye sama sanyalaze Entege David alabu dawa kwa zese mpenda ezi itamu ama sanyalaze okubera abe gendeleza nengeri jivazi kwa zese samu kubanga zi nzo okubera ezo obulabe yobu na mbu abwe
wanwala hii eye mituwa na mukaka mukakaka yeyo 66 KV eyo eneji wame zichari na ye eva jinja na yeko mawa nurugazi woka ya kari wa nurugazi mwoke na 66 eni rugazi lene tuna awo laini endara ya mituwa na kuminesa tumwe kumipiri mituwa na kuminesa tumwe kumipiri mungano rutu 132 KV volts chiteke zanti hawa mazicho lene netoye wale wanye mituwa no abiri mwe vili netuwa kumituwa na abiri mwe vili netuwa kumituwa no ana zezurai nizetuina sofa mizana